sakiraaɓe heɗotoɓe studio tamani ono e bisimilla heɗade heƴogo kertanago sukaɓe jogotɓe go min Ousmane Niali Bouly e Oumar Way Gallo gooni noon ɗo Baro bisimilla aɗa selli
pasufu waɗay Niali Bouly alhamdulillahi
gooni ko joguiɗa to sukaɓe jogoɓe hannde
so watti jungal le mbasso sembe kabaruji ɗi anni uttingol l'école ɗum fuɗɗile yontere nde le leydi men en ndi fu e manggal muɗum wattu joni ɓe gaadi noddago fewde e yimɓele laamiɓe kabaru jande l'école tinno wurter nde fotoaɗo hitande hikkande ko nayri bangal ɗum woni fina tawa meɗen jaran les festival vivre ensemble kawrital joyoɓal ɗo waliyaɓe temettato e capantato e taton leli ñalawma hannden o e garantiminire birki sembe cambi
baru altinere ƴaɓɓine nde sukaɓe l'école puɗɗiti jande
ko heewi mabɓe holli tiwide weltiki ley ndeɗo jande wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e musengaɓe kañe fa yettoyo laamiɓe kabaru jande l'école ɓe tinno kuncan hitande hoore keɗɗen ɓeɗo sukaɓe ko cifi dow hen
fitigol école o weeli men sanne ana ɓooyi komi jooɗi cuuɗi mi weltike sanne e fuɗɗitigol école o saabi mbiɗa yiɗino yiidude e giɗiraɓe am mbiɗa yiɗino fuɗɗitidde jande hikka mbiɗa narda hooreɓe leydi waɗa ko wawi yalla murtereji ɗi ana gotta fami keeɓa janggude no haniri mi weltike saabi tawede tiɗɗalaji jiyaɗi hikkaɗi hono covid e ko nandi e muɗum jande hitande hikka nde heɓama fuɗɗede hooreɓe leydi ana hani wadde ko wawi yalla murtereji ɗi timmataɗi ana gotta
yambere joyɓerde festival vivre ensemble fuɗɗi to Tumbutu to
hitande hikka nde sisile moɓe cuuɓi dow hen o Ousmane Niali Bouly hollitindi widno gueɗe ɗe fukkani rentirde dow wota kala ko taweɗa to fuɗɗo
hooreɓe festival ngal kuliti wide ana gondi wadde imadaraji ley muɗum hollitinde jamare nden no kani joddade ley jaam e deƴƴe ɗe Salaha Mayga woni hoorejo festival vivre ensemble keɗɗe ko wi keƴƴaɗo meɗen gonɗo toon Tumbutu to Boubacara Djité
minen darde amen woni wajade jaam wadde noddago fewde yimɓe ɓe ƴoga jaam mi noddi cercle ngayi gonɗi le région o fou hoore mabɓe ana ɗo min gara min joddo min kala haala jaam
en jaran kayi ɗon sukaɓe hewɓe joni ɓe kuliti wide ana gondi wadde de golleji moƴƴintingol téléphone ngaji
so woɓɓe kolliti wiide golle ana wela ɗum ene sanne Niali Bouly woɓɓe du kolliti wiide golle woni ko keɓay ɗum waɗi sana gondi e gollude golle kono ayri bangal moƴƴitinde téléphone ngaji keɗɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Samba Diallo o komo heɓini en dow ko kayinkoɓe cifi dow hen
nga gollan hewtingal kulleji kewɗi saabu dena te ngal gollan wurum e muɗum ngal gollan ana ɓorni kan yaade wujjiya fijjana mi tewti gollan fami tampi mi heɓeyno nga guiddi fuɗɗimi ngal gollan mi wawi ɓamtude hoore nan mi ɓamti galle ɗan wakkati nde fuɗɗimi ngal gollan mi heɓata hunde no sanna nga hanne mi heeɓi hunde saabu mbiɗe darri e Moussa Kaɓe tan mbiɗe darri e Moussa Kaɓe galle amen
en jaran joni yewtere meɗen minimag baro yewtere meɗen minimag yontere nde ana fawi dow kabaru to Bafulabe to
sen jaari Bafulabe ko woni les région kay o wattu joni ɓe mbi usine ngaji tati goni toon ɗum woni usine moɓe noddir CCM SA kañe fa yettoyo stone Mali SA fa jettoyoɗa diamond ciment Mali fo an toon ka ɗum e tawede fo sukaɓe jokkolɓe wayde golle ɓe jogui toon tiɗɗalaji muɗum na
ɗum wonno ko hooreɓe cercle o takkiti ɓe kuliti wiide laamu o yamiray ɗi usine ngaji en joɓo ko hani yuɓɓude toon lampoji muɓɓen yimɓeɓe du tottaka hakkeji mumɓe no haniri anni ko Moussa Bé Sidibé heɓini en to Bafulabe to ɗo faccitago Aly Cissé e Sita Sidibé
cercle Bafulabe o nokku to yimɓele jehoɓe cohlu ɓuuri hewde sukaɓe fa hewle oɗo nokku ana yahale leyɗe Europe na Amérique fa tewte ko wawi hokkude ɗum gurdan lobban so ɗum ɓettike wargol cuuɗi usine ngayle oɗo nokku hokkino gikke sanne ɓeɗo sukaɓe jokolɓe nga ɗum e tawede muɗum fuu gikke koɓe jogino ko ka wala fuu ko laati no holitiri wiide hoore fait mom noddirta conseil local de la jeunesse le cercle Boubacar Makalou
sone haalede gonga ɗum taƴan guura ko sanne miilo amen noon wargon ga usine ɗiɗo wallan sukaɓe cercle Bafulabe o heɓde no golle meɗe hani wullitade e laamu o tinno ƴeewita le usine ngaji ɗin mba golle ɗe woniri kañƴe baɓe ɓamirta jama o
so won joddagol so halda puɗɗuɗo hakkunde hooreɓe yogaɓe usine ngayɗi kañƴe fedde nodditen conseil local de jeunesse maire Bafulabe o ka holliti wiide wala fuu dewtere mbaji mbinowo usine ngayɗi ɓamude sukaɓeɓe e golle nde oɗo nokku ɗum e tawede muɗum fuu omo narda laamiɓe toɓe wajimbina gollirɗi gonɗi toɗi ɓama sukaɓe jokolɓe e golle kande dukkure maire commune Bafulabe
sariyaji hollitaɗi ɗum wala tilay ɓe batat ɗi sariyaji saabu denen talkude fof hollitawi ɗi sariyaji an hana batede tilay neɗɗo fof mo bate ɗi sariyaji laamu on wawa nangude ɗum wawa tongude ɗum ɗum
sukaɓe anniyaki darade lawol eɓe jiiɗi kawral tawe hakkunde hooreɓe ɗiɗo cuuɗi gollirɗi yalla sukaɓe jokolɓe ɓe jangga e ɓe ana heɓa gollele oɗo nokku ɗum woni ko Moussa Bé Sidy Bé heɓani studio tamani iwde Bafoula Bé
en jaran joni kabaruji haro calɗi championnat d'Afrique des nations Cameroun 2021 aiglo loco ana gondi fidde watti joni o e Congo Brazza do kabaru quart de finale
a wofo e feñali boule be gondi hawtinde les stade nokko no dirtet Amadou Ahi jodum wonli nokko no dirtet yawunde fa keben famtare kedden Mamadou Samassekou
karifnal ngonudo fiede wakal jun o yo hakuna leydi Mali e leydi Congo Brazza to Douala tun kartal lido bangal latoto hakunde République démocratique du Congo e Cameroun leydi landinidi ngal do kartal do kikida ko watu 19h matchuji didi goddidi karifnal di yo alan jangu watu 16h hakunde leydi Maroc e leydi Zambie so 19h yo tiki Sili National Guinée e Rwanda memondiran hakunde lede sappo jeegom dabide de jetti kay huti tiagal matchuji pulli de do lede ngoni Burkina Zimbabwe Niger Libye Togo Uganda, Tanzanie e Kenya Namibi.
Mamadou Samassekou a jaram e gadna e jagabulle man e duaw Allah hokkube kaw. Se jaari tiagal leedi meden di baru e ndokka hejoji seeda championnat ngaji Europe.
E puddiran leedi Angleterre di su tamtom an hani fidude e dum won Aston Villa kikida ko on do wattu furdu Real Sociedad an hani fidude e Villarreal.
Se jaari Italie Inter de Milan Benevento an hakani fidude wattu 19h45 Inter Milan wonno dido bo tiagal Milan AC tobbe didi ardiri tiagal nyalomaji nogay Alan Django wattu midi Chelsea ana hanfiru de Bourne ekintino keso Thomas Tuchel lomtudo Frank Lampard le fuddode yontrende a ndaran kaw mudum arande jo tiagal ko wadno matchinile 0-0 alal bar jabenende ko fiduno e Wolves e borum en Milan acirani kabaruji de handen
do accirte kabaruji dino birdano Ousmane Ali Boulen koli tan wiide sukabe en joti be kala mo gonni le mali fu e mangal modul kabaruji di fan ba hebbe do bem andi studio tamane tonna numero meden via mo 37 321 do e sede yotere tous so grande anawara